msafi.com.
Siwezi kujua kipindi nipo mdogo ni vipi nilisumbua. Mama, kipi ulifikiria ulipokuwa unaumwa mimi mdogo kiniangalia? Mama, au kunichukia we muda wako wa kulala mimi naamka nalia? Mama, hata malizi pia baba naenda kazini wewe ndo unaniangalia. Mama, kabla sijaye duniani mateso na maumivu vyote ulivumilia. Mama, sijui hata nikupe nini kama mfano wa shukrani, ndo maana najitahidi nisije kukukosea. Najikuta nipo huru napofurahi, my mama, makosa nafanya mimi ila unanitetea. Oh, hata kama ni mbaya,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mfupi,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mrefu,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mweusi,
ndo mama kumie.
Hata kama mremavu,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mnene,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mwembamba,
ndo mama
kumie. Today see you a mother, I love you very much mother. Enjoy your day mother, I love you so much mother. Toshi mura ote, mama, unaenda kuzalilika kwa jirani. Ili mwanao nishibe, mama, weni shule wa maisha. Acha tunikupe sifa, na mini tukuna wako nifelisha. Baba kanipambania sifa zake minampa. Mama, ukushukuru sitacha, mura ote tupa ote na kukwaza ukujuta. Oh, kipindi nipo mdogo baba nanikanya mimi tumbo la kucheza wewe. Mama, umenifundisha kinyongo nikitoe akifai akikupendezi wewe. Mama, oh, hata kama ni mbaya,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mfupi,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mrefu,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mweusi, kama mremavu,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mnene,
ndo mama kumie.
Hata kama ni mwembamba,
ndo mama kumie.
Today see you a mother, I love you very much mother. Enjoy your day mother, I love you so much mother. Fazili chon 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 chan. Wazi wa KF squad we kifundo laki.
Makuango makali kutoka wa DachiMsafi.com.
Kamix chon chon.